ni rhyme kid in the game. Ini ameipa na kwa metuzoea, wanatuomba kura alafu wanatuepa. So imebidi ni wapige reality. Whether they like it or not, ukweli lazima itasema. How sio? A-Town Buddha wanakunywa mafuta kisingari kubwa Karen Rover. Sina cha mtani zetu kididi na mahangover. Ingine mentiona kupre kazi yangu kwa crossover. Chakula mejakeja zao ni kele day pass over. Lakini hizi tugawia kwa sona tuachia ma leftover. Sati msema kufia thikaro kwani hakuna flyover. Lakini haina was kwa sinu wasio get over. Leto jingan kuruje hustler kuchapie take over. Full time six pack. Leto jingan kwa chena ngoza. Nika mkwa mziki saki msiaka mkuni boza. Nika mtute haki na kuchoman mindo na hoza. Na kinyima haki yangu na kutifika shoga. Mampia na chezea na tukaranga kaa mboga. Sikizia na denia wasee voices awana za kubonga. Bakelele ujinga mani minta zidi kuwa gonga. Cause my life's in my hand ata waze walilonga. Ma MP wanna do, ma MP wanna bo. Ma MP wanna do, ma MP wanna bo. Na wasee wanna do, life imekuwa so. Na wasee wanna do, life imekuwa so. Ma MP wanna do, ma MP wanna bo. Ma MP wanna do, ma MP wanna bo. Na wasee wanna do, life imekuwa so. Na wasee wanna do, life imekuwa so. Also. Politicians on mkoboja zongine metan into zombies. So na ncheta tunapako so asa wana daima ombi. Wana nikunja sura nkiombo kweli na siwa ombi. Staki story, uongo na mapromise. Wame kulongo za boda disili kuna bombing. Wasali dedi malera, malera sanjifanya oni. Dare consecure, cause kuna nyalukufia mpeketoni. Mamadha wanateta, hakuna mteta kwenda sokoni. Basaki na pay my youth wa kwe the new groundbreaker. Nikishika mic na kwe the new ashaker. Upepe kika mzai, napatia ma windbreaker. Chama leader sosotai, wakai chini kwa mikeka. Mlea discover peace mtu yangu, kaka kwa fianan. Kwa stories za ukabila huku Kenya mtu yangu ilisha ban. Choka kila mtu wa kwe fiti man. Na hafana kanta niye wewe ndo destroyer. I'll make you rap. Ma MP wanna do, ma MP wanna bo. Ma MP wanna do, ma MP wanna bo. Na wasea wanna do, life imekuwa so. Na wasea wanna do, life imekuwa so. Ma MP wanna do, ma MP wanna bo. Ma MP wanna do, ma MP wanna bo. Na wasea wanna do, life imekuwa so. Na wasea wanna do, life imekuwa so. So, wanatukulisha chokula farasi manta baki metapika. Hakuna dom taani wasewe meshugu hadi kupika. Kafon kamedaya, hakuna kakreweka kupiga. Babu mempio meshiba ntupata kula koma pipa. Teske kila doya kifura tumbo kabirika. Wanaringa ringa wakithani ya tutaskika. Wanafanya life yota pivo ndo wanabambika. Wakasekua runda man si gedo tunahatarika. Wantaka kule kenchi fan si tukule githeri. Wantaka ndeshima prado man si tuendeshima baiskeli. Jagwa licha choka hata kwa ita matapeli. Likoni ni kugumu walikula doza kununua fair. First day kuingia job walidea ungezo mishahara. Na goje mele mewasewa mewacha wakihara. Wataka katalia biti ndo watoke na vipara. By 5 years less nizonye shaza parara. Ma MP wanna do, ma MP wanna bo. Ma MP wanna do, ma MP wanna bo. Na wasea wanna do, life imekuwa so. Na wasea wanna do, life imekuwa so. Ma MP wanna do, ma MP wanna bo. Ma MP wanna do, ma MP wanna bo. Na wasea wanna do, life imekuwa so. Na wasea wanna do, life imekuwa so. Ma MP wanna do, ma MP wanna bo. Ma MP wanna do, ma MP wanna bo. Na wasea wanna do, life imekuwa so. Na wasea wanna do, life imekuwa so. Ma MP wanna do, ma MP wanna bo. Ma MP wanna do, ma MP wanna bo. Na wasea wanna do, life imekuwa so. Na wasea wanna do, life imekuwa so.
Kabisa, whether you're new or old. Yeah. Ndiyo kawaida. Number 9.